Nesta vunanyizwa kusongazi byenjigiriza n'ebyemizannyo mu ggwanga era mukyala omukulembeze w'eggwanga Janet Kataha Museveni asabye abakulembeze mu masomero okweyambisa abazadde wamu n'abakulembeze b'ebitundu okusobola okuteekisa mu nkola ensoma empya New Curriculum kubanga yeetaaga abantu abaliraanye ensoma eno bongere okugissaamu amaanyi olwona abaana basobole okugikuba obudinda era ebiseera byo byomumaaso byongere okubeera ebitangaavu. Minisita okwogera bino asinzidde ku ssomero lya Seeta College Mwanyanjiri erisangibwa mu ggombolola y'e Nakisunga mu disitulikiti y'e Mukono bw'abadde omugenyi omukulu ku mukolo ogw'okusonda ensimbi ez'okuzimba ekizimbe ekya labalatole ekipya eky'essomero lino era ng'omukolo guno gwetabiddwako abakulembeze okuva ku mitendera egy'enjawulo okuva mu minisitule y'ebyenjigiriza bannaddiini abaakulembeddwamu ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda wamu n'abakulembeze ku mitendera egitali gimu. Minisita Kataha Museveni agamba nti essira abantu bandibadde balisa nnyo ku nsonga ya New Curriculum kubanga eno yajja n'ekigendererwa eky'okulambika omwana n'okumuteekateeka ebiseera eby'omu maaso abeere omukugu atagambika.
The addition of this curriculum requires a concerted effort of parents, opinion leaders and other stakeholders in the education ecosystem. I therefore appeal to head teachers to raise public awareness and sensitization to ensure a smooth transition from the popular knowledge-based system to this competence-based approach. In this regard, school calendars should include parenting engagement to create avenues for the involvement of parents and guardians in their children's academic and psychosocial life. Please be mindful of our learners' need for psychosocial support as they progress through the education pathway.
Akulembeddemu enteekateeka eno ate nga yasomerako ku ssomero lino erya Seeta College Mwanyanjiri ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda the Most Reverend Samuel Stephen Kazimba Mugalu n'alyoka ategeeza nti omulembe guno gwa ssaayansi era ssaayansi alina okusomesebwa naye labalatole eno esaana ebeeka engeri gy'eddaabirizibwa labalatole eno esaana ezimbibwe mu bupya okusobozesa abaana bano basobole okusoma ssaayansi obulungi. Onona akowodde abantu bonna abaali bayiseeko mu ssomero lya Seeta College Mwanyanjiri okudduukirira essomero lino okulaba ng'ekizimbe kino kizimbibwa kisobole okugasa abaana abaliwo.
Nze Most Reverend Dr. Stephen Samuel Kazimba Mugalu ssaabalabirizi w'omwenda w'ekkanisa ya Uganda. Nsanyufu nnyo lunaku luno okomawoko mu ssomero lyaffe erya Seeta College Mwanyanjiri nange nasomera wano. Ekisoomoozo kitufunye nti essomero lino iruddewo nnyo okuba lyavadda myaka nga 5 naye wabaddewo okusoomooza okulaba nti ebimu ku bizimbe bitwalekawo naye waliwo ekyessanyu nti ekikomera kino tekyaliwo ebimu ku bizimbe ebiri wano omukulu w'essomero mwebaza nnyo naye laboratory gye twakozesa ebbanga eri era nakati ekyaliwo n'olwekyo nimusanyufu nti tukomyewoko eka ate n'okuyita maama minisita w'ebyenjigiriza.